So pega mama wami spetse yipiki nefosholo. Sama sipanda yimpili ngalungisi lalange tiye netombolo. Laita makandla lasfuni zinzalta sishisa yimbepo nezolobo. Beza mapubo noma kumnyama yimpilo siyilwa ngomkhontobo. Eyes in mile ngempela nasenkantolo yasmen. Eyes in mile ngempela gimme ngodondolo. Eyes in mile ngempela nasenkantolo yasmen. Eyes in mile ngempela gimme ngodondolo. Lento yaqala ngokushona kama kwase kwalandela ugogo thula anti wangilahlele eboshi kuwe bengifana nododi. Ngathi kwanele indlala ibangula ngifusa bale fisa konke okuhle impilo engifanele. Ngiyabangena nyoze ngikhaba ibhakele hamba ngibuya fika bangimele nyoze livumele isikhathi sanele neminyanga ivuliwe hawuthi sibangele kuyophola ikhanda mase kuhlanyele fundisa ngivulela ivesi kusele kancane sithi ame no anzo ngithumela ivesi sibane somhlolo ngidlula inkamba. Eyes in mile ngempela nasenkantolo yasmen. Eyes in mile ngempela gimme ngodondolo. Eyes in mile ngempela nasenkantolo yasmen. Eyes in mile ngempela gimme ngodondolo.
Ukukhumbula isimo sami singafuna ukuba ngcono bo. Shele nesitolo esithengisa izambane likapondo bo. Ngisho kwiloto bo ngangihlezi ngigeja nje inongolo. Ngaphosa ithawula alinqaka amadlozi like no no no. Nkulunkulu wathi nami ngikhona ngizokulondoloza. Manje kuyaqala kuyahlangana njengamakhomba shomba yos. Isitwane sami solong evali bangibiza phofalo. Melana nengwe mabala uzodinga nje ukhonkolo. Tshela labantu ukuthi yinkinga nini intombi zabo zinkinga. Ngihla ngithi mthele to these creeps maqhatha ne-ghost mangikhona inkosi libhush. Phela mina anjani nodudu ngisisokisa uzofaka abasigxungu to late.
Eyes in mile ngempela nasenkantolo yasmen. Eyes in mile ngempela gimme ngodondolo.